dhinaca kale mas-uulka ugu sarreeya ururka midowda afrika Mark Sall ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha ruushka Vladimir Putin jimcihii iyagoo ka wada hadlay colaadda Ukraine iyo saameynta ay afrika ku yeelatay. Kala go-aan ku yimid raashinkii afrika ay soo dhoofsan jirtay ayaa sii xoojiyey cunto xumada ka jirta waddamo badan oo afrikaana, taasoo u gelisay malaayiin qof oo afrikaana xaalad gaajo. Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan VOA-da uga soo diray magaalada Nairobi. Maxamed Colaad Xasan ayaa soo jeedinaya.
Madaxweynaha Senegal Macky Sall ayaa kula kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin magaalada Sochi jimcihii shalay, iyagoo ka wada hadlay saameynta uu dagaalka Ukraine ku yeeshay 1.3 bilyan ee qof ee ku nool qaaradda Afrika. Dagaalka ka hor, qaaraddu waxay sanad walba ka soo dhoofsan jirtay ilaa iyo 30 milyan oo tan oo galley iyo qamadi ah waddamada Ruushka iyo Ukraine. Dagaalka ayaa si weyn u dhimay dhoofka cunnada waddamadaasi laga keenayay, taasoo keentay in qiimaha shidaalka iyo raashinka dunida oo dhan ay cirka isku shareeraan. Kulankii jimcihii shalay ayaa madaxweyne Sall, oo hadda ah gudoomiyaha ururka midowda Afrika, uu u sheegay Putin in dadka Afrika ay dhibanayaal u yihiin dagaalka Ukraine. Sida ay qortay wakaaladda wararka u faafisa Faransiiska ee marka lasoo gaabiyo la yiraahdo AFP, waxa uu yidhi sahayda cunnada waa inaysan qayb ka noqon cunaqabataynta ay reer galbeedku ku soo rogeen Ruushka. Isagoo kula hadlayay wariyaasha magaalada Nairobi, madaxa Baanka Horumarinta Afrika Akinwumi Adesina ayaa sheegay in qiimo kororka shidaalka ee ka dhashay colaadda Ukraine uu sidoo kale dhaawacayo dhaqaalaha Afrika.
You look at energy prices today, energy prices have gone up the roof, which of course benefits all exporting countries.
Fiiri qiimaha shidaalka iyo wax kasta oo loo adeegsado kor bay u kaceen, taasi waxay faa'iido ugu jirtaa dhammaan dalalka shidaalka dhoofiya. Laakiin dalalka Afrika ee Kenya oo kale ah waxay lacag badan ku bixiyaan sidii ay shidaal u soo dhoofsan lahaayeen. Marka shidaalka dalalka soo dhoofsada ayaa ku dhibqaba, taana waxa ay keenaysaa in dhaqaaluhu uu gaabsi galo.
Adesina sidoo kale waxa uu warwar ka muujiyey in is-hortaagga Ruushka ee maraakiibta adeegsada badda madow, taasoo hakad gelisay malaayiin tan oo raashinka qutul daruuriga ah ee Ukraine ay dhoofisa oo qaar ka mid ah Afrika loo waday. Baanka Horumarinta Afrika ayaa dhawaan ogolaaday lacag lagu bixinayo mashruuc ku kacaya 1.5 bilyan oo dollar oo lagu xaqiijinayo in Afrika ay beerato raashin ku filan in lagu quudiyo dadkeeda. Bangiga ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa'iideysan doonaan 20 milyan oo beeraleyda Afrika ah. Adesina waxa uu sheegay in bangigu ay ka go'an tahay in Afrika uu ka dhigo mid aan si weyn ugu tiirsanayn dibadda marka ay timaado cuntada ay dadkeedu isticmaalaan ee dibadda laga soo dhoofiyo.
Africa will not have a food crisis. We will support Africa to produce its food and we will use this opportunity. You must not
Afrika ma wajihi doonto mushkiladda dhinaca cuntada, waayo waxaynu ka taageeri doonaa inay soo saarto cuntadeeda. Waxaana ka faa'iideysanaynaa fursadan. Ma aha inaan fursadan lumino oo mushkilad kale aan sugno. Afrika waxay leedahay 65% dhulka bacrisan ee gabiibka ah ee dunida u haray. Marka horumarka ay Afrika ka samayso xagga wax soo saarka beeraha waa mid sidoo kale go'aamin doona mustaqbalka cuntada ee dunida. Waxbeerashadu waa inay noqotaa beec mushtar.
Dhinaca kale, dalal badan ayaa dhibaato ay ka haysataa sidii ay dadkooda cunto ugu heli lahaayeen. Tusaale ahaan, dalka Chad oo ah waddan aan bad lahayn waxa uu ku dhawaaqay xaalad cunto oo degdeg ah Khamiistii lasoo dhaafay, waxayna dunida weydiisteen gargaar degdeg ah. Bishiina dhaaftayna, qaramada midoobay waxay sheegtay in tirada dadka cunto la'aantu hayso dunida 2 sanadood ee lasoo dhaafay ay labalaabantay iyadoo ahayd 135 milyan, halka ay haatan gaartay 276 milyan oo qof. Mushkiladan cunto ayaa waxaa loo tirinayaa isbeddelka cimilada dunida ee sii kulaanaya, xanuunka safmarka ah ee COVID-19 iyo dagaalka haatan ka socda Ukraine oo isbiirsaday. Iyadoo hogaamiyaasha Afrika ay la kulmeen marar kala duwan madaxweynaha Ruushka, ayaa dhinaca kale gudoomiyaha Baanka Horumarinta Afrika waxa uu ku baaqay in la joojiyo colaadda Ukraine ee salfatay nolosha kumanaanka qof, si tabanna u saameysay malaayiin kale oo dunida ku nool Afrikana ay ku jirto.
Warbixintii uu Maxamed Yuusuf nooga soo diray magaalada Nairobi waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan.